kumoyo na maneno majirani, ila moyo wako baba umekwenda mali. Wanisema kama bayana, zile ahadi zimepotea,
zimepotea.
Kweli watu kama kamu huu, siku zote si sawa sawa. Sulangu butu kwa kupima mizani, nambulia maumivu. Where is the love, baby boy?